Macha simore sappo e jeetati e on saha almube be batti Yesu namni dum bi
holi burdo mawnude e laamu asman he
o noddi chukalel o darni dum e jeese mabbe o wi
e gonga mudo wi on so tawi on pirtani ha nandudon e chukalon on natata muk e laamu asman he buri mawnude e laamu asman he ko jankinido hanandi e geldo chukalel kadi kala jabbido chukalel hono geldo e indam ko min jabbi kala libdo e bakkar gotel e kondo chukalon kon ganduda ina gongdinimi jomum habbane haire teddunde e dande yole e der geej luggo buri e mum musiba wodani o aduna sababunde pergitte mum pergitte godatan kono musiba wodani chabo bindade so tawi ko sababunde jungo ma wala koygal ma janirta e bakkat taj meddoda ngati natirdema e ngurdam tigirigi he jungo woto wala koygal gotal buri e ma jogade juude didi e koyde didi meddeda e jeyngol ha abadongol so tawi ko sababunde yiterema janirta e bakkat loknit meddoda ngati natirdema e ngurdam tigirigi he dokkere buri e ma jogade gite didi meddeda e jeyngol jahannam deno de yawde hay gotel e kondo chukalon ngati modo wi'a on malaikaaji makkon ine jiya nyande fof yeso babam gondo do asamano ngati addi binaddo o ko dandude ko majjunoko holi ko ganduddo ne dum do so tawi gorko goto jogido bali temedere majjirama hen gotu mate wona wappat chapande jeenay e jeenay keddidi di inandura yiloyo majjungu e gonga mudo wi on so tawi o yitingu ko kango o burata weltanade e chapande jeenay e jeenay di majjano di hono non babam gondo do asaman o yida hay gotel e kondo chukolon majja so bande tonima yaato mum kolladum tonyangi mum taw ko onan tandido so hedi mama a hisnimo kono so tawi o hedakima yaadu e neddo walla yimbe dido to makko bele kala ko neddo fawa ina tugno e sedan faagu yimbe dido walla tato so salima hedada be hal dudum e dental gongin be he so salima hedada dental gongin be gal jaggirmo kefero walla dendino juuti e gongo modo wi on kala ko pipdon e dow leydi fibete dow asaman kala ko piptodon e dow leydi fibtete dow asaman modo wi on kadi kala ndido e mon denti e dow leydi ina nyaago ko waawi wonde fof babam gondo dow asaman o rokkat dumen ngati kala ndido walla tato denti e indam gonmi ko e hakkunde mumen
e on saha Pierre battimo nam nimo wi
jomirado no foti laabi ponmi yafaade bandam mo seraani e ton demi mbele ko laabi jeedidi
Yesu jaabimo wi
wiyanima laabi jeedidi biimaami ko chapande jeedidi laabi jeedidi ko dum wadi laamu asamaangu way kono dum doni lamdo goto meedi jettude pellital yobnaade sarwobe mum woni hisade tan hawo addana charwowo goto mo rewata talanguji ujunnaaje sappo on gorko alano ko yobiri on kalis ko dum wadi lamdo o yamiri yo yeye kanko e jom suudu makko e sukaabe makko e kala ko jeyi ngam yobde nyamaande de charwowo o tukki e yeso makko nyaagi mo wi munyanam mam yobe fof lamdo o yurmimo yaafimo nyamaande de taccimo o yehi charwowo o yalti tan hawri e gollidiido mum mo rewata dinarenguji temedere o jaggi e daande wutti makko o deddi mo o wi yobam kalisam gollidiido makko o tukki e koyde makko nyaagi mo wi munyanam mam yobe kono non o jabaani o weddoyimo e kaso haande o yobi nyamaande de fof nden sarwobe heddibe be jii ko o wadi ko tuni hen no fewi jehi kabroy dum lamdo o e der dum lamdo o noddi charwowo o wi dum an ka charwo bondo de nyaagi dami mi yaafe nyamaade ma fof anne kay ada fonno yurmaade jaadi do ma o njaafoda dum no njurmori maami njaafi maami ni lamdo o seki wadi mo e juude leptobe be haande o yobi nyamaade de fof ko non babam gondo do asaman o jogori wadde kala e mon mo yaafaaki bandum bernde lamde cerdo.